Katame la jonyara, katame la baralao, kaname na angaso, katame la baralao, kaname na angaso, katame la jonyara.
Aye, make a change, yeah. Today, that's what I say. Change it.
Global warming.